Talk. Sitaki shovo nisha blom blom. Yeah.
La 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 la. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi, kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiti. Anifunika mba, sabino wake, menibeba kwenda juu, wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda. Siku mwenye kimuwa mvua, tukivua vua, sema taji laze kwenye kifua, unanijua juu, na kujua juu. Masaji ya mafuta nikikuchua. Wazi laini, mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk. Sita kishobo nisha blok blok.
La 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 la.
Lala kifuani.
La 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 la. la usinzie.
Kukupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroi rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendora dunia baya sikia my dear usije nikimbia dunia mile niwe na wewe.
Kusikia sauti ya kabla sijaona sura
ikafanya nikageuka. Macho yangu yakakutana na yako. Oh, mashallah, nikaisi malaika mishunika. Mana rangi, macho, umbo lako ikanivuta kwako tuongee. Nikakuliza jina lako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Baby, umenifungulia dunia ya mapenzi. Nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukuenzi. Wewe ni wangu leo na kesho. Na mateke zuri wako hawatofika. Mama umejazisha mikate ya kumiminisha. Baby waonyesha cheko,
cheko.
Wape mipeko,
peko.
We mzuri filter na makeup wajie wao. Na unawapa mateso,
teso.
Watajifunika leso, waonyesha kiburi. Wajiwe wewe no mama lao. Ayaya, menifungulia dunia ya mapenzi. Nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukuenzi. We ni wangu leo na kesho.
Nakupenda.
Sila kwa shako, shapo linatukumbua. Yeah, wazenu kukumbe ninapendwa, afu wa msemi. Yeah, mapenzi ya napamba moto wa mkini ya mke. Na isi udoma wako Mungu alichanganya viwili. Losheni na maziwa kwa mbali pilipili. Udamu dama maka uzidi kuna wili. Sura lako, kichwani ya kusita kukumbeni ni ya akili. Moyo wa upendo na wenye kusubiri. Shapu kwa asira kaja za mala mbili za wadi yako.
Baby,
I love you, I want you.
Baby,
maru bebe muje tumsipiari he wakikugusane mapanga tarime you desire me mama dore me baso kupenda waende wakalime ah, kupendwa rangi penda na kuna kara unapewa raka tibuchira Sema bora tuachane ndo kauli ino ni umakila nyeke kumbuku sitafutane sikujua narusha chiwe ndege ukapeperuka tusijuane nisema kwa sina yono na juu tusinitukane namba yangu nyingine usijefute sipendi tuchukia
I miss you. chepu y mogo. Pale pasipo polea, we vili kushinda vidogo. Hata vya kunitetea, vikaondoka vifinyo. Deremo zika potea.
Njia ya moyoni mwangu, wewe ulijaza miba. Nikupe pole mweza, pengo lako limezibwa.
Waendelea na wafuga kucha, inasidika na huda. Hili
kuona moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetara ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we upanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Baba kujivunia ye yeah. Nani kila kona umetimia. Napenda mamu kato kibukia. Ukinigusa no mazimia ye yeah. Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiohota tukakae. Ninawe ujeni kubebe washangae. Uchungu wakazae, tukicheza kuche kuche na hotae, ninawe. na fito. Chuchu za kunitoa maticho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu simi, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, kanini mafuriko meniweza. Oh my baby, tell me. Baby, te amo. Te amo.
Meu, sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amor. És isto aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lugar. Vamos pra mamá, pra papá. Por fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata, choco, choco. Que eu me toco. A mamacita que me tomou.
Baby, te amo. Te amo. Oh, my baby, te amo.
When you wifo si jinyonge, ila wapigwe shoti wafe. Kingasti wangu yuko hapa. Usinishike bega nyache. Nakupa yote munya. Tamu wa pipi mate. Baby kwa mapenzi upochuo. Auko tena kinga gate. Marashi ya Pemba amechanganya na tangau. Toto kama seda Karoli anavyo chambua karanga. Na simuachi na mpenda. Ya pete michanda.
L-O-V-E
Kasimu muganga. Pressure inapanda, pressure inashuka. Wanaovimba watapasuka. Nikikuposti namba instapata chafuka. Watatamani kuhaki waje kufuta. Oh, lelele, wanaweseka.
Wanakopa bando, watu peruzi.
Wanaweseka.
Mama nipe mambo, toa udi.
Wanaweseka.
Basi cheka cheka ukideka deka. Kifusi, numa kishindo ni kubebe. Wenye chuki, wakate shingo, sita kilebe. Nina bunduki, na wekalindo.
Udomo gani, ulo kufinyanga mwaliwe. Mganga gani, alopiga manyanga mwaliwe. Majungu si mtaji,
ayaya.
Maneno si oradi,
ayaya.
Shuli na watoka maji.
I love you daddy.
Marashi ya Pemba amechanganya na tangau. Toto kama seda Karoli anavyo chambua karanga. Na simuachi na mpenda. Ya pete michanda.
L-O-V-E
I love you.
Kama kasimu muganga. Pressure inapanda, pressure inashuka. Wanaovimba watapasuka. Nikikuposti namba instapata chafuka. Watatamani kuhaki waje kufuta. Oh, lelele,
wanaweseka.
Wanakopa bando, watu peruzi.
Wanaweseka.
Mama nipe mambo, toa udi.
Wanaweseka.
Basi cheka cheka ukideka deka.
Nimeanza safari ya penzi na wewe, sikatishe. Mungu mwema ya tufikishe. Ni binadamu nakosea, kiteleza usihuzunike. Milele mwana dada, nikifa unizike. Kutoka kwenye ufungu wa moyo wangu, tamka ni wewe. Taswira pekee kwenye ndoto zangu mama. Mfariji pekee ni kiwango cha machozi langu mama. Nishina siri kifuani mwangu ah, nikupeleke nyumbani kwetu sheria. Kajue na ndugu zangu mama. Nipeleke nyumbani kwenu bibi wewe. Kale shemeji zangu mama. Siri ya nini? Nini maana yake?
Amenunua wapi duka lake, kisha tuje kwenye umbo lake. Ah, hapo lazima utate, usije kutokwa mate. Mambo ya Uturuki tuyaache, mana mtoto kana wiri. Jama, kumuacha wejasiri sana, nimeshindwa kuwa bairi. Mama, weni chuna dikanda mbili. Baby pose, geuka freeze. Nipe tabasamu, la picha cheese. You're so cute. Kwako nimeweuka kabisa chini.
Mwambieni, nampenda bila yeye, nisiwezi. Mwambieni, nampenda bila yeye, nisiwezi.
Ati simtaji jina. Kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme.
Yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Iko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa nawe daima na nimezama cha mapenzi kisimu. Jitahidi kunitunzia heshima, wambia wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Sura mama, nimekanda kwako najutia, walosepa kwako na mindo gangsta mama, nina namba yako when I saw you baby love, yes I knew I was for you.
When I'm time, wa furaha na amani. Pendo ni kuonema, kuna walopiali wa mali, ila ndo sasa wamepungukiwa mapenzi. Niamini baby, mimi ni wako, kwako na shikamana hivyo. Niamini baby, mimi ni wako, kwako na shikamana hivyo. Asante, asante, kwa kunipenda, kwa kunipenda. Asante, asante, kwa kunipenda, kwa kunipenda.
Baby Jackie Chan, mtundu hadi na kuimbia kizungu. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar.
And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Got you have that thing and I call you a queen. Got you motivating my life. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby wine for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, say that you want for me.
Bad girl, are you at my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that you I found that you. Thing that I call you queen. Yeah, you motivate my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing that I call you a queen. Yeah, you motivate my life. Oh, baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I'm just right beside you.
Give me that, my baby wine for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, do that you want for me.
Subiri kudipachi Miki kubloku tauna disas Maisha pome na muziki kadarasi Nikitoka Dubai Natuwa Mombasa Ex wangu mwonede mwangu sasa Jinsi alivo takata Vile tulivo jipata Setajifia na chifafu Nikublok kitu gani Nataka kuroga nenda karoge bangani Nikublok kitu gani Maneno ya mkosaji yeti valipo duniani Kwanza mimo nyewe brandi Napotamba, watoto hawatambi Wanao nichukia na wazidi hadithambi Baba familia, alafu mama nandi Wambie kani blessi mungu ja Na bahati sinagundu nja Upepo mwana na Zanzibar Afane nitukana yuko mwimbe Masa kwa nini niku blok,
utaonaje Ninavyo imba, utaonaje
Yani kwa nini niku blok,
utaonaje Ninavyo inga, utaonaje
Sema kwa nini niku blok,
utaonaje
Tatema, yani kama umepigwa shot Tatema, ipe miganisho ya robot Tatema, ukutani hadi kwenye coach Tatema, kwenye giza mama shika touch Kataka kama noga, oh mama Nakapandizi za buko, oh mama Nakapandisha boda boda, oh mama Nakichoka kuchumu mboga, oh mama Ay, mama, shigidi, ah Nakufa, hoi, wikidi, ah Ay, mama, shigidi Konki, fire, moto, liquidi
Aya tunde tetema, oh mama tetema
Tipo tetema,
oh mama tetema
Aya tunde tetema,
oh mama tetema
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Aya tunde tetema,
oh mama tetema
Tipo tetema,
oh mama tetema
Aya tunde tetema,
oh mama tetema
Shuka chini tetema,
oh mama tetema
Tetema, yani kama vile generator
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta
Asa goza, doza, keza shogoroza
Kufa chali kama mende Maria Rosa, poza, tungili mekoza Tuende ni kupige nyembe
okay.
You make my mind go polo, polo, polo Ukinuna tunye toro, toro, toro Sani pesa digi digi
Washa
Miuno ya digi gigi
Washa
Funga kibindo mkwiji kwiji
Washa
ni kunyonge kaziki ziki.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tunde tetema. Oh mama tetema.
Money boy,
Gachi B.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kitonga yo. Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
ai bai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Adam ko api
owe owe
o basi muingie kati. Chuchuma 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 chuchuma
kimba umbao tukunyema pilau lau. Nipe supu tena, mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Mzamba.
Fanya kama Bruce Lee,
Mzamba.
Viuno vya kusigina,
Mzamba.
Fanya kama Jet Li. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki. Na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni kati kati na katachi. Bila wasi kame data na wasafi taito.
Aika toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo,
ai bai koko,
moto mo,
joto joto,
moto mo,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, 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 kina dada mko wapi?
Owe, owe, owe,
basi muingie kati.
Gonna lay some now. Look, look, want to make man drown. So give me kiss, Nico chum chum now. When you wave, when you swim, swims out. Now look, look, where we see your levels out. Teke, tepe tepe, sexy west, nyepe nyepe, no my baby, let me wake
you. You know I like when you go
down, 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 down. I fit out for this, you are overload. Ilege jo 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 jekin do. So mama yo 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 dani yo.
Chocolate, kidoti, joketi, katoto ni keki. Eh, intamwaga badeka, ikapeti keti, kunipeti teti. Eh, ulivojazia, ukinisusia, itanizidia. Eh, nangangani, asito kuwajia, unanipatia. Eh, sambu, usakajori, unapenda macho yako kolori. Shuru, kankajori, ducheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Sambu, Saka Juri, I'm a bring a macho ya kokoruri. Sha, uru, kan kalori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mapori. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam. Alama tam, alama tena tam. Oh, alama tam, alama tena tam.
Mutamu napenda ukita basamu unafonipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu yeah, nitachuchumia na kumiminia nimekupania yo takusungulia kastiri waya na masufuria yo mama welala
tamu tamu
nibenguru sangara
tamu tamu
kikamata munara
tamu tamu
tuliza papara
tamu tamu
sambo sakachori Funa tango kato sinzamori Shauru Monkajori Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori Sambu sakachori Tafuna tango kato sinzamori Shauru Monkajori Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori
Alama tam Alama tena tam Alama tam Alama tena tam Alama tam
Unalala Tumesha soe ya misala Kila mtuma elsi chimbe mikwara Kaskazini ya toka gifala
Chuga yu, chuga yu Ukiona bare kankoni Ujue chuga yu, chuga yu Asende umigororo Chuga yu, chuga yu Buti kubwa na boshori Ujue chuga yu, chuga yu Iyo ni mori ya inawori
Harakati tupa kima kafeli Kitu cha bobu mushi wa mineri Chuga hip hop so singeli R.I.P. Fazaneli Nimezaliwa kuwa fighter Sasa leta wengi nita kufraisha Kidume nita kufanya dada Aisha Kiwa ololo kama tuniko Jamaica Wakini une wote fido shikamo Wanangu mamongo Sio Apollo Picha zangu kwa bajaji paka uko kariako Na wachinje ma MC kama beto kwa jogo
Yee. Wanangu wa mianzini ngalilo Gare na Roma teju Kijenge kwa mbombo Majengo ya chini ololo Kukupombe ya beira isi unalala Tumesha soe ya misala Kila mtu mafia usichimbe mikwara Kaskazini ya toka gifala
Chuga yu, chuga yu Ukiona bari kisuri Ujuge chuga yu, chuga yu
You are a beauty view In this place smiles only watching you I'm a friend Kumeni onyesha wewe Kwa mwingine siyeni Nili muwana kwenye tiktok Nika mfollow ni mu inbox Fine murembo tena sweet sweet hot Ano she like it when I hit sweet spot I want a piece of you, take a piece of me The sunrising, my melody The stars I see, but you're more shiny BDS energy, the queen, no key Ooh, yeah. I wanna make you my lady I want you to be my lady I wanna make you my lady I want you to please be my baby Think I love your waistline Mama, I love the way you went for me Later Can I call you later? Baby, can I get your line on me?
Baby.
Let me connect my friends with your friends Baby, little watch I took a party How you do it so romantic We light it up I wanna ride with you till the end Baby, little yeah, you're too erotic Isn't the love beautiful? Isn't the love?
Isn't the love?
Ooh, yeah
can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Do you like it when I whine it? You wanna pull up right behind it? Feel the wave coming right in. Get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Get too close. I can tell you one love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it. Don't stop, bring it, body on lock. Feel it, hips tick-tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, shake that thing, baby. Oh, baby, baby. Oh, baby, take off, baby. Oh, baby,
some people wobble, yeah, some people wobble. She put me in the red one. Some people wobble, make the people wobble, yeah, we wobble, yeah, me wobble.
Yeah, 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 yeah. She got a guani, she got me mento. Si me si sita funi ni peleke dentro. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kana violeza, kucheza. Kichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia kweza, wakweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, uke gata gata. Unipa nikitaka, tikitaka. Mkomoti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up,
water.
Take it out, take it out,
water.
Show me how you want it, my baby,
water.
Uno feni chap chap,
water.
Baby girl, wine for daddy. Ndaga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho. The warm to your chocolate eye dada. Mchikiri ndaza koli kawaida. Menda kuzimba kachiyumba cha spider da. Katikiri ra ove legs wider. Zina shaku shaku soka al-Qaida. Aida, holy kawaida. Kawaida, that's in the kawaida. Maybe kawaida, that's in the kawaida. Zina bend over, it's in Andova. Obusibu tayak to bully the wajaba. Uyo mumulabe, tari nambarabe. Ngeri choka kankanye muleke dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinya utukubisa. Back it up,
wabe.
Take it out, take it out,
wabe.
Show me how you want it, my baby.
Wabe.
Uno feni chap chap. Baby girl, wine for daddy. Ndaga kokora buri kabadi. All eyes on you. Togana tucheze paka kesho.
Bailando, wine it commando. You know one by one makes a bando. Azina bulunji mo high heels ne sando. Olu sata wukana wukanga kawundo.
Bile kame pendeza, pendeza. Tena kana vyo weza kucheza. Lelo mudisco nina kukesa. Sichira gion tesa wutesa.
Baby, when you go down for me, when you got rush, yeah, you know you're a property. Baby, break your back when you go down right for me. Break your back, yeah, you know you're my property. Yeah, when you ride me, you control my heart. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. I don't want nobody. I'ma let your pussy know darkness. Baby, give me all or nothing. I'm gonna fight for you. Yeah, yeah. That booty bounce on me. That booty bounce on me.
Sexy body looking so hot. Can you allow me to touch? Da 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 da. But you've had it, baby, too much. I wanna jump on your back. after shot. When you around me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you. When you around me, you control my heartbeat. Baby, give me all or nothing. I'm gonna die for you.
Double the bounce on me. Double the bounce on me. Double the bounce on me.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote monani, misuru waria ni dondoka. Tukimbiza nini sarome wangu, hiyo michezo ya jogo. Unawatiza machini sarome wangu, ukimuona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, sio roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zote.
Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga ukinyonga.
Oera bakuruwa. Oera ngame. Oera nazariwa. Oera ngame.
Utamkolea aprokoto. Tungali tungali ndani kwa moto. Utamnyongea Sokoto, teme sumu kali kama koboko.
Mapenzi ananipa shida, shida mama. Vidonda lisuko na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msamwana. Wasinga ingenge ninganganga.
Unante kinyaga ukinyonga sarume.
Unante kinyaga ukinyonga.
Unante kinyaga ukinyonga kweri.
Unante kinyaga.
Simamie kama kangaru, ibane kangwaru. Babu yuma mpige kwa kwaru, kwa kwaru, kwa.
Asa chambua kama karanga sasa.
Chambua kama karanga.
Ichambue kama karanga sarume.
Chambua kama karanga.
Asa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugangi songa. Songa, pakazi, eji, pakazi.
When you
weave for a genuine girl,
when you weave for a genuine,
oh, when you weave for a genuine girl, Sara,
when you weave for a genuine,
when you weave for a genuine girl,
when you weave for a genuine,
oh, when you weave for a genuine girl, Sara.
So let me give my number, oh. dit qu'à changer.
Ça me réveille.
Badina swing you rotate, rotate, rotate. Icho kishundundu kwa sketi, kwa sketi, kwa sketi. Ali wewe, tani uwe mwezio, tani wewe. Punguza utamu mamio, gati kata katoto, unofeni la moto. Aji, asha, ni shosho, mama kweli kiboko.
I like your body, like your body.
J'aime ton tiri, j'aime ton tiri,
funny boy.
Wanja, nyule ya peya kiwanja. Dinga, mkwanja. Shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga. Kichune komesha viranga. Basi vimba, tamba. Ulo, waki kuchamba. Oh la la la. Cheusi mangala, Wakanda. Oh la la la. Tukale sangara, Mwanza. Oh la la la. Nyule chotara, Kinanda. Papara, misamba,
chombo, chombo, chombo,
kana kwenda na fashe,
chombo, chombo,
chombo, kana ngozi ya loshe,
chombo, chombo,
chombo, pechi chumba ni seble,
chombo, chombo,
chombo, takapele kaukwe. Macho yako na lewa mie, figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha, ulindi ulimbombo. Mini wako ninganga nie, kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha, pekere na kamongo. Ah, baby, baby, mwaza kumtadedi. Izo fujo chumbani betuka binuka. Wa baby, baby, oh la la la. Cheusi mangala, Wakanda. Oh la la la. Tukale sangara, Mwanza. Oh la la la. Nyele chotara, Kinanda. Oh la la la. Geto papara, misamba.
Chombo, chombo,
chombo, kana kwenda na fashe.
Chombo, chombo,
chombo, kana ngozi ya loshe.
Chombo, chombo, chombo.
Amnifanyi chochote, tena namshika, namchumbo, amsemi chochote, nambeba pia. Amnifanyi chochote, huyu ni wangu, natamba simu wogopi yoyote. Mama amina bele, amina bele bele.
Mama amina bele, amina bele bele.
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele.
Mwacha pite mbele.
shamba hili tena hajarogwa, tajiri amenoka. Nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo, Mungu kanipa yeye anayenifaa. Mwambe anajua inawachoma, mukaronge tanga baga moyo, Mungu kapanga yeye amwezi kukataa. Namkumbatia amnifanyi chochote, tena namshika namchumba amsemi chochote. Namubeba pia amnifanyi chochote, huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote. Mama mina bele, amina bele bele.
Mama mina bele, amina bele bele.
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele.
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele.
Namleta shemeji yenu muone.
Nisha asosa, nisha zalika, vya kutosha. Sijui na nuksi ama mabala, au sina nyota. Malasha zunguka sana, paka waganga washa nichoka. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, niache na kudanga, nipate vyangu mimi. Ee Mungu Baba, nibariki na mimi, wache kunitachawa, wanite bosi ya pambini. Na dua zangu naomba zijibiwe, amina,
amina.
Nikikosa renji baba nibariki hata Karina,
Karina.
Niko singo mwaka wa tatu hata mpenzi sina,
misina.
Nibariki pesa baba nimilikiwe ne majina.
Na mini tambe, niringe, nitambe.
Chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe? Sina chaji.
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika bila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
Haya madisko nasa,
Asumani.
Haya madisko nasa, haya madisko nasa, haya madisko nasa.
Ya 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 ya
tena zikisha Wanga tano tano zitisha zitisha Bebe kijipitisha Usiku mboga na ichumisha chumisha
Hey, wanajita wanging Kati bebe zao tunazila chinging Hey, mabisho bling bling Kasi kulamba ling sikitandani noingling Let it
Sin boy wanda teen Long long teen Shoka mpini
Ambiye siye mwa
Kawa upaka
Wajifuze zungumza
kwa mipaka
Kuku wake kufosi wa
shanaka
Shubu zake mwenyewe kaitaka
Kama umemchoka tuachie sisi
Asemaje
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi Kama umemchoka tuachie sisi Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi
Sawa nimeachika ila naburudika Sipangiwi na umbwa yote pesa inatumika Nimeachika naburudika Sipangiwi na paka yoyote kumbezi na mwagika
Ay mama disco dansa
Asumani
Ay mama disco dansa Ay mama disco dansa Ay mama disco dansa
Your money, you want anything? Just let me know. If you got a big one, don't waste your dollar. You want anything? Just let me know.
Chezo ya mbaruti
Mbaruti
Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushe mwanza nyege 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 Wetu mwanza nyege 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 Nishushe mwanza nyege
Kani kama mchaluo Shepi ya Mombasa Apenda gimpasuo Ata kishida basata
Tepe tepe Toto kama supu teke teke
Komoro
Kwa makeke Kitefali pupa watemeke
ndombolo
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika funua
twende,
bandika bandua
twende,
anika anua
twende,
kanipa chukua
twende.
Mwanza nyegezi, nyege nyege, wetu Mwanza nyegezi, nyege nyege, nishushe Mwanza nyegezi.
Oya pite karikete, te, katoto akashekeke, mwenye bilingete, te, ufunjaga na kete.
Osa iweke, aiweke iweke, aiweke,
itishe kwa chini,
aiweke iweke,
aiweke ya kazi kazini,
aiweke iweke.
Ile ndindindi
aiweke iweke aiweke
moja shaki tiboko
aiweke iweke aiweke
twende shaku kidogo
aiweke iweke aiweke
chuma magindini
aiweke iweke aiweke aiweke iweke aiweke
weka shida chini brasi juu tujimbonge sijali wanafiki wamea chapa muziki wote tucheze.
Maswali mengi kwa waita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Ile shingapi, iyo shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali, naenda bichi kula upepo bahari, naumwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka eti unanipenda,
basi ngoje.
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 Ebana wish
hela yako ni na yenye akonge baba mwenye nyumba kileta fyoko na jama konde.
Naenda bichi kula upepo wa bahari, naumwagilia moyo mziki kwa mbali, jimbo liko wazi sema nitakubali.
Oh, yeah, oh, yeah, so
Fuleli namba bakia wote wopa bongo masia Fuleli moya baufia Bata tanzane siatinga Nashia magia na kibeli ngisi Wane nani singinga Ay kibela, ay kibela Ay kibela, ay kibela Ay wena kibela, ay kibela Ay kibela, wena kibela Ay kamera, ay kamera Hey camera, niko na demu wa mtu ondoa camera.
Clap, 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 shoot.
Nyuma kama pikapu imepigwa jeki Yani we DJ Ongeza sauti kuta deki Afu tusimieta Tushike viuno venye sketi Hey, hakuna gamwa isa mshamba Hakuna gamwa isa mshamba Kaskas macho kwa mikwanda Kaskas macho kwa mikwanda Hey, bwana sifiwe Milele na milele
Amen.
Shetani akipita
Teke, teke
Sifiwe milele na milele Shetani akipita
Cheke, cheke, cheke kule
Ukipendwa safi Ukiachwa mbaya yo Ukipata noti safi Ukifirisika mbaya yo Amikopo safi La kulipa mbaya yo Ekuchiti safi Ukifumaniwa mbaya yo
Sensema malunde sensema sensema
Oh my gosh, una kama ndani ya batoshi Mitungi changanya mimoshi, kondeka dondo karaboshi Amja sema mpaka msene na mtasema Mwana sifiwe, milele na milele Eksi ya kipita,
teke
Mwara sifiwe, milele na milele Mange kimambi ya kipita
Teke kule
Pandamar, tende kwa ni dukula Nikata mungu yopacha ni mchila Pandamar, tende kwa ni dukula Nikata mungu yopacha ni mchila
Wazeo kuchati, ila ukiwa umelewa Kila bebe inapenda gongo Ila likipakazwa mkongo Hakuna makonde mshamba Hakuna makonde mshamba Macho kwa mikwanja
Kaskazi macho kwa mikwanja
Hakuna machinga mshamba
Hakuna machinga mshamba
Kaskazi macho kwa mikwanja
Kaskazi macho kwa mikwanja
Yes, yes
Sensema malunde Sensema Sensema malunde Sensema Sensema malunde Sensema
Sensema Sensema Sensema Sensema
Funny boy
I see all the leo.
uwezo wa kuvuta kito kali.
Ayo wayo ayo
Iboye.
Ayo wayo ayo wayo
uza
muda wetu
Kosa.
Muda wetu wa kufanya
Iboye.
Kali ayo wayo ayo
uza
ayo wayo ayo wayo ayo
kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeli
ewe na ma
kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeli
Iboye. Uza
kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeli
azie wewe na manyo
kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeli
ewe na ma
kalala
peniu ye
kalala
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 peniu ye
peniu
ye
kalala
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 peniu ye
kalala
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 make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Munaoni roga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu, mbona bado amjasema tazidi pata uchu.
Whining a lalemaka, as if you knew lalemaka.
Whining a lalemaka, as if you knew lalemaka.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Make money
this year.
I'm gonna be rich
this year.
I'm gonna be a boss
this year.
I'm gonna make dollars.
Hey, unaoni roga na kunipiga majungu, mwaka huu mutashindana na Mungu. Yendo mtoaji na ndo amenipa fumu, mbona bado mjasema tazidi pata uchungu.
Kufosi, mutake msitake, utanita bosi. Umwaka faida sorosi, ushalala nja, umwaka mwendo misosi. Fisi Mungu, mala tuinda, na mama juhi wengi, mala tuinda. Vita nyingi, ila tutashinda, ushanyanya sika, umwaka mwendo kufinda. Umwaka na nunuwa gari nwape lifti. Umwaka na maliza nyumba yangu kibiti. Umwaka wa machozi kwa exaloni saliti. Siku ya rusi yangu musimpe atajwisi ya nikome.
Umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e. Umwaka kufosi, anitake msitake, mtanita bosi. Umwaka e, umwaka e, umwaka e, umwaka e.
Kwanza, nashukuru tumevuka.
Bailo bonitina, sa se se limina, bailo bonitina.
ila tamu si mwenyewe tule wote kama bati tutaenda wote ila tamu si mwenyewe tule wote
kuna mzuri ena mateseke kwa nini
kama daina ana shape ya birika she got the eyes from China hips from America yeah my baby she's fine she the rock designer eh twende chumbani tena gizani pige bezi la maina eh hey, my baby I am feeling you something and tonight I'm ready only you that I'm wanting yote changa nyezege cement na udongongo mwendo wako amatege Huko nyuma mgongonga
Danza makulusa Danza
Gongonga
Danza makulusa Danza
Gongonga
Danza makulusa
Danza
Danza
Alongside the line and count
Danza makulusa
Danza Yo baby
Fuso, uno segere Nikupeleke nyumbani madale Tinga vitenge ungare Ukamone mkubwa natale Ukununda
ungona Nachonzo kuima Zokwa minyuma Zokugabirubu shokuzu Inganu gazi urempye
Mutima wanji Niwe wongu tuwae Nasema ukweli mama Kisa nakupenda sana kisura Masema wanipenda Ila maisha yangu maseke Michicha milenda Nomenyu yangu na ya kuku mateke Yani chenga Kila siku kilio salini micheke Sina tenda Ugali buguru ni mboga temeke Nafurahi umeniridhia Niwe na wewe kimwali Maisha yangu mitiani Isoisha maswali Ukifika nyumbani vumilia Mana alisi oshwari Asubuhi mchana pakao Jioni ndo kula futari tena Huku kwetu Muda wote mateja anatinga Kiyo Ukifuwa kipuka Baby mo Nifanye biki jiu nitafune Ama niwe sindano Na we uwe huzi nguo nifume Ama niwe no Uwe maji yangu wanga wanume Nifanye kucha Kama ukiwashwa mimi kukume Sema mama Iwe duka la vipodozi Nikuvutie kwa kila kitu Chumbani uwe simu Unalia hata nikikubipu Nisimame kama kinyozi Nikikunyawa unanisifu Niwe godoro na shuka Nilala nawe kila msishu Kafunguo gari
Daddy ya bosi wangu
kwa kuzezeta zezeta.
Niko radhi nifunge ule wewe.
Mimi zezeta zezeta.
Haunataka ate nyumba ya baba yangu
kwa kuzezeta zezeta.
Kifaranga ni bebe kama mwewe.
Mimi zezeta zezeta.
Sitaki paka na panya mtazani, minataka niwe mafuni, ukipaka zekote mwini. Ama, niwe taulo kangalaini, ukioga nina kufuta, kutoka juu mpaka kwa chini. Ashala, ulivomeza kuhutabani, naishi mchumba sendi varanda tena, sikufanyi vocha soko dukani. Tumie mchumba kutupe jalala. Sema mama, niwe duka la vipodozi, nikuvutie kwa kila kitu. Chumba ni uwe simu, unalia hata nikikubiku. Nisimame kama kinyozi, nikikunyoa unanisifu. Niwe godoro na shuka, nilale nawe kila usiku.
Kafunguo gari ya bosi wangu
kwa kuzezeta, zezeta.
Nikora tengi funge ulewe.
Mimi zezeta, zezeta.
Unataka,
unaringa kitu gani? Mwenye ujisute, afadhali atanya, sio we mwanamke, upendezi asila, sio nyoro suke, nilifata kitu gani, umefanya nijute,
ninakona pungua, na usiku rufuke, kwanza naongea na nani, naomba nikumbushe, ninawe hatuenda, jipandisha jishushe, usinipande kichwani, namba yangu ifute.
Takubali, akimwage kia mochali. Nina tafakari, kichwa ni maswali. Ni mtongo zezari, akijua mundi si hatari. Rozi ndauka, kajalabia, hadina salama. Moze ya basi jeni dunia, kwantilama. Mkubwa fela tale salam leaders. Nizushe pesa wame nipiga. Chege na madiwa sije nifida. Yowe, nataka nibadili ratiba. Kwangu isijeleta msiba. Nitoke wasafi niende kwa kiba.
Yeah.
Ati ntoke wezenu mtoke. Ati ntoke wezenu mtoke.
Nataka nifanye masekere.
Sekere o oh, sekere.
Sekere
o oh, sekere.
Sekere
o sekere, sekere, oh, sekere.
Yani bongo nzima makerere.
Sekere o oh, sekere.
Sekere
o sekere.
Sekere
o sekere, sekere.
Nikinukishe kinuma noma.
Sekere o oh, sekere.
Sekere
o sekere.
Sekere
o sekere.
Macho kuvimba wataizoma.